Bayos Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani e oɗo saha sakiki moɗo Ousmane Diko haalantan kabaruji gonɗi ɗo kikiɗaji ƴiwde maison de la presse Ilobe makko. Caggal ko bantinande kewɗe ko Batu Dieynaɓe fedde jokkiti toon golle kawral deƴƴere dewrintinal fuɗɗiti hannden Bamako ɗo. O Batu ana waɗa hono wattude joƴƴingol laamuji hakkundeji wondi e tiiɗalla fawarde e nde Faransi ɗo hayfi asuya wayde foccade e golle kawral ngal. Hono notade Mali hitande 2016 fa neɗɗa ko note non ɗumi noddango Mali hitande 2016 fa neɗɗa ko note heɓi jaabu mum temedere fuu noga e joyyi ɗi ka keɓama ndenno e les millionji temedtati capanɗe joyyi e nayyi dollar darta ɗi capanɗe jeenayyi ɗi ka naati e juuɗe. Coggu nguureji ana tiiɗi le ngallure tumbutu hannden fa ɓurti ndenno askoma taykike du julaɓe ka punti ɗum. Yimɓe mbelaka eko courant taƴata wattu wulare ko ndenno Faysa Yoga wi ɓoyata yoga ka yaadiri hono masiba muɗo ana mawni fa sanne. Yo ɗi kabaruji wonɗi men jogani on kikiɗa ko hannden bisimilla moɗon e dow studio tamani. Caggal ko bantinade kewɗe ko hono golleji Batu Dieynaɓe fedde jokkiti toon golle kawral ngal ɗum kawral Alger ngal fuɗɗitan hannde ɗo Bamako ɗo. Bete o nenno pelle fedde nde mbaddi paade fedde nde e hoore Batu de kikiɗa ko nenno Batu o du fuɗɗi wattu nde joƴƴingol laamuji hakkundeji ɗi jogi tiiɗala fawarde e nde Français hayfi asuya wayde foccade e li golle kawral ngal. Keɗoɗenno ko Oumar Waygalo facitene hen fa ɓeydoroɗen faam.
Oɗo Batu fuɗɗi caggal ko tiiɗalaji ɗi jeno ley hen ley jonta ƴaɓɓi neɗɗe so Batu o bortina Thile kuurɗe guɓenodtirtoɗe plateforme ɗe kañe agent wadde kollitino wiide jaltinino ley hen koyɗe muɗum. Wattu joni o guɓe ɗe puɗɗiti kawtal mumen jeenaɓal ɓe fuu ɓe mbi eɓe gikkini gikke lobbo no kaldale kawral ngal hani yarde yeeso. Ɗum e tawede fuu yogga e mabɓe kollitiwiɗe ɓe puɗɗitanno haalaji ɗiɗo ɓe joppunoɗo. Keɗe kanko noddirtirɗo Almu Ag Mohammed o jeeɗowo kabaruji walde sema nde ko o haali dow hen.
Bete o min puɗɗiran golleji le pelle ɗe kikiɗa ko o le sesa kaldal fuɗɗan ɗomen joppunoɗon dow joƴƴingol laamuji hakkundeji ɗi darnugol makko kañum e dabare yaafinde fa yimɓe note.
Oɗo Botano wondi e wadde caggal ko Faransi hayfi wiide asiya ana wondi e guɓenodtirtoɗe ansar dinɗe ana wondi tannude kaldal e kawral ngal micciteɗen wiide ACIA tippitiriki ɗiɗo kay faali caggal ɓe mbi ɗum wona gonga. Le cekkiti yontere nde guɓe ɗe memidiri ley saha leydi meɗen ndi ganda iso kañe e gacca ɗum waɗi sababude so yimɓele kewɓe keddi ley hen. Kanko goto e keƴaɗo walde gacca nde mom noddirta Azaz Aglouk Dagdag o holliti wiide jaam e deƴere warti le nokku o.
Kabaru o deƴinike saabu kamɓe e hoore ɓe kolliti yo ley plateforme ɓe goni wayde parol anaka d'accord gurma nde udditama so tawi eɓe jiiɗi yaade toon hono no ɓe mbiri ni yo ley plateforme ɓe goni. Joni men paami ɓe ngala e sema yo le plateforme ɓe goni luttodiral waɗi ka ɗon haaɗi. Hooreɓe plateforme yiidi e hooreɓe ngal guɓal kañi e suroɓe woɓɓe pamral du waɗi fa sanne.
Laamiɓe guɓenodtirtoɗe ganda iso ɗe ɓe kollitiwiɗe joni woni Thile joyyi gacca ana tooña ɓe. Ɓe mbi wala fuu koni anniye muɗum so wona fa tertaɓe kaɓorɗe mabɓe. Keɗe ko goto e mabɓe haali dow hen.
Ana laaɓani kala yo anniya dakude haɓotoɓe ɓe yo anniya tetude kaɓorɗe mo tawɗaka e miijo mum fuu. Abada min ngalda hakkillaji e kala ko nayi e Mali ko nayi e deƴere wawarde e ko nayi e kuɗɗe goɗɗe fuu.
Tawede wiide tiiɗallaji matete ley hen fuu kamɓe gomɓe ley ngal ɗo kawtal jeenaɓal ɓe kollitiwde ɓe gikkini hono ko saggi ko saggita wakkati joni no kaldaɗe kawran hani yarde yeeso.
Yimɓe jomɓen kaɓorɗo ɓe anda ko goni caami e dow d'accorde larme Mali kikiɗe keeŋe heedi soɓɓudu hirnange e sahel tumbutu e nanɗe larme meɗen riwtiɓe ka noon barmorama ɗiɗon. Mobel larme Mali 4-4 gotel yanti dow bombure cakkite yontere ƴaɓɓinde nde heedi ɓaleri minaka nenna hew mbi tato mbarmi goto o ko ana nawni fa sanne mobelguel du latata ko kasen. Nenna jonte ɗiɗi ƴaɓɓinoɗe ɗe du siterne ndiyam yantino e dow bombure nokkuɗo hakkude muɗum e kan larme Mali kañe mo minisma o yo métre uji seeɗa tan. Kala ko jiɗɗon ɓeydorade e faamu poɗe fa e dow bembal ami Facebook na Twitter do studio tamani. Noddago gaɗanago Mali hitande 2016 fa neɗɗa ko note heeɓi jaabu ka temdere fu noga joy tan keba an hawre e millioji chapande jeenay dollar millioji chapande jeenay dollar les millioji temetati e chapande joy enay ndartaade di yo dum woni ko yalti e le windande bureau OSHA daranido yubbudo golleji hono nedda ko cakite yontere nden nando windande de andini du ngure e jande fu an hasindina les region gaji saaldi do masibaji gondi e wada watta fewde hono kambe wallobe yimbe heedi ton o nenno fa be do redden famu kedo dana Umar Waygalu
yimbe le gombe li sa ha leedi fa hande kambe buri tampude hono waydi nyamde fa har kanya don kan diyam no OSHA hollitiri wite be mbi jogay tida laydi fan tongi wakkati jono ko leni di memindiri kasele sa halledi meden di dum wadi sababu so tinni no be kani fabirade yimbeele gombe tombe wakkati jono be gonde gollidinde gouvernement o faabe jeyal hono be kani fabirade hono yimbeele burbe fu tampude le leedi di be bile hitane 2016 de be kani faabade ko yaata million goto bi adama le chapantati lewru mehndube paabi ko yaata ujinaji temedide chapande jeddi bi adama be paabiriki be nyamduuji kanya fa yotto yo kabaru ndema e dabaji fa hande hono bonanday di gonde wadirnobe kollitiwi dum wadi no sababu ko udintino ekol ngaji le wuddu leedi ndi kanye le saha leedi ndi so dido ekol ngaji uddi dido ekol ngaji be udditino dun le October hitane 2015 o shawa dino dango fewdu wi an haja wallire jawdi wattu joni o be bile jetti lewru joni jabbe non du hono kalis mo ndarta no sa bamile tem dere fur noga e joybe kebile hitane 2016 de e be ndarta no ko yata millioji temetati e chapande joyi e nay dollar ka wattu joni millioji chapande jenay dollar tan be kebi be kolliti dum be gondi e gollirde
hono dadndiral ande jande hakkundeji duni jande hakkundeere cakte hitande 2016 duni BT1 e BT2 fuddi BT hande le leedi ndi fu sawana region Kidal o yobe ujinaji chapantato e jeddon e temen nayo chapan jetto e jeddon dadndirta ujinaji sapon e temen jeego sapon jeedo be ka fu yo rewbe le nokuje temdere e tati tidal fay ngorta ka heba kan do bamako do kulukoro secrétaire général non conseil régional auditindo arande en worfo o mani nipudo de ono dadndirangal yo dum ande kesse e keysade woni ko e pudiri dadndirde ande hono choggu nyamduuji buytaaki fe le tumbutu yo dum woni ko walde sodo sotta en takiti e le chogguji di hono nyalade jabbide de gouverneur de région o wino hono chogguji buytike nde o yaano hono luumo ya yabutaw nenno e lemudu askoma ka wi julabe punti dum sabe de leru hundu jobata hande usur nenno kanko baba mulay rig kanko dun horaj askoma to tumbuto wonko haldi e al hussein al badja kerdan ko Umar Nyali Ousmane Nyali Bouli faccitan en
nous avons pris tous des engagements
min gada e bawde am par chogguji di deedo jagon kobbe won tedina kongi mubbe e binom be cottira honno min biire be ni ka be cottira no gouverneur o jaar nyande wetta falaato korkande o soodi chaakuri sukkar ujnaaji nay e temere jeego jangu mudo ye lumo tay buytege to chaakuri sukkar warti ujnaaji nay kosam ujnaaji joyi kanyum warti ujnaaji nay e temere jeego balidir chaakal gouverneur o ndaare dum menande men jeemi ndaari men tay be beedi chogguji di be gada ko be mimmi be gadan dum min gadan ko men bay fu fa jogguji di koya men e gouverneur o min darano min gatta fu fa min keba dabere won le lumo ngo
la situation qui se passe au marché
edem e bamnode dabereji pati courant tadja wattu wulare de hono waddanali yimbe ka wayde hono woytade yoga wi on boyata du satu fu nenno hewbe du ka bidun dum banande mawdo fewde e kaaki di nenno e le mudum faanda wonko mi e hore jili mi le galdur bamako de keldande kobe kali e le faccitango mamadou sama seku
sate bi tatta min kura ka dum boyata hakke min taji sappo sappo je en tan wartan ka do lati fuf kay an toro min sabi min den kaaja kura o botte golle amen su kura wala tan min buytato kebal tacci gol kura an wawi hadde yirwer leedi sabi leedi dartowo yirwer yaata tagal kura su gonga milliardu kewdi ngada mo der kabaru kura e kana fa hebdo di do ti dallaji ana wara yontere nyande fuf tacci courant dun tori kan sanne tawene mi do yoba facture amnu haniri tacci gol courant o ngottali fe sate labi tati fa nay der njaloma fo su tacci gol go boyata sifa mintaji sappo ma nogay en tacci gol gol an wodi fa hande e tawtana gol dabare sante
continue jusqu'à présent il y a des mesures aussi à prendre
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa botobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famato hono lumoji wattu lewru Ramadana lu ndi ben doddirta foar ngo hitande 2016 fuddi to motito yo daranade fa yimbe ton cioda ko yaafi kala ko be kaaja nenno chambre de commerce motimo bi ngodo lumo fa lewru juillet 2016 sen jaari heedi janna le gallude janna ne ana bado chapan ene darani be birki faminaabe du kegna do kutteji tongiide e sudduru ila yonali ndenno dum wadi le nyalaade dokondira lakilaaji hakkunde walde bamtaare fina tawa janne saraabe sukaabe jangobe kanye horebe janginirde gallure nde projet debbo alafia ardini ngo hakkilo fa andina hono kutteji sudduru yawnindu yonna yo dum suduru yawne dum sababu fu wattudu fu itojum hono sugaabe rewbe jangobe yo do kaddude di do kabaruji hande kedde hedaade yewtere ma ana yeso ye nji jango